ZambiMusicBlog.co.
Boom lead managers.
Dope boys and not paying the professional news.
The greatest of all times.
Pass beats on the 1-2.
Fukam, iwe gwada, yeah. Kuna kweta buela ise, mama, bafuna kuziva iwe. Tata, kuna kweta buela ise, mama, bafuna chilile iwe. Twatilipo, baby, iwe tie. Nikulangize vene niga chite. Sinisiva iwe kwene wachukela. Palamamu, baby, iwe buela. Bring the fire on, baby, you the baddest.
Kachu squatta, kachu squatta.
Manager,
kachu squatta, kachu squatta. Kachu squatta, kachu squatta. Update sana mune na kuflowesha. Wabilibu ila poko asiba pene pene. Washa mufilo ndai waba chene chene. Shunguluka denyo bounce ku left. Iwa ya tule kachu squatai.
Kachu squatta, kachu squatai. Kachu squatta, kachu squatai. Kachu squatta, kachu squatai. Kachu squatta, kachu squatai.
Alisha,
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 Alisha, Alisha, Alisha,
Alisha, Alisha, Alisha, Alisha, Alisha, Alisha,
Pambile na sale nsale chinkamba. Kule salaba wa manota balamba. Helo topone na mutema madenga. Katolo kamwa isuka mina mate. Kachu squatta etwa lambe. Chitunule kabakulu balale. Kani kafula matanta kwa tite kamwa ichenga. Kafula matata san. Kate mwa wadi ya konga na ukwata kubolo kafie wadi ya na papa. Isolo liaka koke na talilala. Kafu afya kawambe yonze takalala.
Kachu squatta, kachu squatta.
On the 1-2s.
Let's get one more time, let's go. You know what it is when you hear this. At Kajano Dealings, Mr. Venon, Mr. Putis, Big Plimo. Aha, let's go. DJ Frank, DJ Witty, DJ Lux, Chisaman, Washiniki, DJ Killer, Comlade Managers, Dope Boys Entertainment. Shout out Pass Beats on the 1-2s. We did it again. Let's get it.
MJ Mining, Bwana Kaloto, Heo Careless, Awilo, Sauchi, Heo Stone, Commander Slim, Heo Shine,
Boys Entertainment,
you are ready.